Minister Owechikula Kyabantu n'abakozi Betty Amongi ategeezezza nti gavumenti yakutandikawo amakolero okwetooloola eggwanga okusobola okutonderawo abavubuka emirimu. Amongi bino abyogeredde ku ttendekero lya Bosale Vocational Training Institute e Kayunga bw'abadde atongoza ebyuma ebitunga engoye ebiweereddwayo ekitongole eky'ekittavu ky'abakozi NSSF.
We want industry not only to be in Kampala, in Jinja, in Entebbe. We now want this to be an example that majority, over 80% of the working population between 15 years and above are working in the informal sector. And tailoring is one of the informal sectors.
Minister Ombezo.